Yowe tie for Ojim Renegru na nyame esiesie Bishop Movie Sopoku Ajimai de asem sronko ebrae ni fro bi ka chane se asem na atumi wo mu ne ba yenko fa nyame asem
nyame shira e da nyame ase na wo eneso onu de unya kwan wo nanim se ya emfa ne se eye adeketwa ya kwanya kesie Unshawa no pay, we is to him. Amen. Unshawa say, Ushe, say nipa be who dear, on yon coupon, it to me. Pacho Catawanina, yamon pay. Oh, near that was sick. Would ya da who ya mobile? Where ya drum? The names and say impo de drum ye. A doing him ye giant who shall answer. When I shall show. The santi ye mammy nipper dress in chain. Da o maye ne fa be dum ye na maye mu aho de abetim di anante na de ehwe ni mu kwa bi adura ya nya adwuma hu da wase fatumi bi adum ho yesu di mu amen ya da nyame ase ewo enesu ene ba bi wo ho bi a wo seka acha abosume na ka yesu ya eye wo se yesu ya ne ntentem nanso etimi yija to mu ante na yesa akọ Matthew chapter 24 asuma phone beside yesu question bi ini se edi agro e wo sa chapter no ho imunsam no ehia se obadwene ho dani dan nyina ye sha safani aso aka bibi wo hachen yo omai hu se de yesu kristo kan ye se ne maye tosumienu no obati sa we nade no omai hu se enya ade a edafo ntia wo ho a nyoma se no e wo se ye kai kai ho ntia na ye be kai kai ho kakra Edi kan hwe Matthew chapter 24 verse 3 echo.
Matthew chapter 24 verse 3 echo. O se na ote engo be poso no. Esuafo ne ba ni chen. Wo afa baby beka se. Catherine, da be na ye nu be ye ho. Na eje na ebe ye wo ba ni yas area no ho in century ni.
Ade we as mo for ni ye na yade a ehuhia. O se dani dan nyina ni ye hwehwe. Si ebe hu se ade sei sai na ekon e ya de ehu hia papa question bi sai na hu hia e o se dani dan nyina no ye kai kai ye hu ko hu o mate yesu ma ye tosu mienu no ebe ba na o peso mu hu se eti nyo ma ben na be chire ye se ebre no aso ehu hia pa o se mienu mienu su ye hwe ho asem na di sue bi etise ni yekoso ayen kukuo mo ba bi e wo bi e bo ho pese urade enso kai kai yo ama yen trase sa na ma me fu yen mu kai kai yen na yen hwe nioma bi a ekoso ni enfa ntoto urade wasama waka ho na ma yen hu se ei o se hwe nioma yi pacho to asuna kai mame
verse 4 o se na yesu bo ase won se mon hwe na obi anada mo na inipa bebre di mi din beba abeka se mini kristo no na obedada inipa pi
oh asimo oka no ehuhia oka bibi ato na su fiso bo ho a onti boyi odu asol dan kura nipa no enda da nipa ho a ose won hu ode ase we mi de mi ko ho biem me ko e wan ka se we na ye me o bible mu hefa na ho se yesu kristo ana asimo afo no e ka sa achire obi and it na obo kokosa bre we say o se yen hwe na obi a medadan fi so nim se ne maye no time no se ba beba enu omo ebesisin se yen akwan akan ni nyina obo bo se enu omo a ebesisin no ebesisa nipa dwene no omo bi ko se se nipa bi nim nim de omo ye onim se ni benkum ni na ni fani da bi onim no ani se wono de obubugu so on tish. I know what you're sɛ ɔmo hwɛ na obi a me dada wo ma obi mfa asɛm bi a ho hia bi ɛmma n'abrabɔ mu ma obi nka nkyɛn sɛ daa bi mede sɛe na mepɛ baabi sɛe na mepɛ wo na moyɛ saa deɛ wei na mepɛ ɛ wohu bible mu saa asɔre no a wokɔ na wopɛ heaven ana sɛ wopɛ he deɛ nyankopɔn yɛma yɛ no yɛ bonus ɔhwɛ yɛ akoma ne sɛnea yɛsom no a na ɔyɛ nneɔma bebree ka homa na wode wosi sɛ mekɔɔ yɛ a nnipa no anyɛ sɛdi ma ogyegye saa nkɔfoɔ na ɔmogye nkɔfoɔ sika di ma ogyegye ɔm so woahu wankasa kora bɛka wo bible kora yɛ ɔden nti nnipa no ɛka nsɛmfo bi kyerɛ waa sɛ nti fa sɛ bra na na wodi mmirika ni na wonni bika wodekɔ baabi a wowo a wotie mehwɛ ho ye ntu saa na mo no nyankopɔn ne tumi boa nnipa ɔno na ɔbɛyɛ wadom deɛ wowo nim sɛ ɛnsɛw no korɔ de bɛdom ɔbɛyɛ ama ɔma no aboro so ɔno nneɔma akɛseɛ na wɔyɛ nti mɛnhyɛ nneɔma hunu bi a nkɔfoɔ keka ne deɛ nkɔfoɔ yɛ ne ade wohu sɛ mesie obi woba a ɔde wobɛtena particular place ɛhɔ ara na obi aba wo tena because ɛhɔ na yɛbɛyi nneɔma nyinaa kyerɛ no na ɔkeka kyerɛ wo na wagye deɛ ɔwɔ sɛ wogye na wokɔ a na deɛ ɔbɛfrɛ wo baeɛ no ɔne ne de wɔ mu sa abɔ mu yam pa ɛwɔ saa deɛ wɔyɛ akaɛti wɔ ɔfa kwan bi so sɛ ɔbɛgye nkɔfoɔ sika adi ɔno nnipa heaven ho hia no nso ka wɔ sɛ kadeɛ yɛyɛ ne sɛ berɛ a yesu kristo bɛbrɛ yɛ no yɛn so yɛnante akyire nkakra nkakra toa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa nhwere ade pa a ɔbɛyɛ ato wɔ amaɛ nanso binom mpɛ ne sa ɛnti ma wɔne na hɔ na hwɛ wo bible mu na yɛ ɔho mpaebɔfoɔ na awurade ntumi mboa wo ɛsiane sɛ biribi wɔ hɔ a woyɛ ho hwɛ anyeye mmerɛ bi so wɔ hɔ so a sɛ nyame anyɛ a wontumi nyɛ ɔhu nneɔma bi ɛsisi no covid time wohu sɛne ɛsiyɛ ɛno na kyerɛ nyankopɔn tumi baabiaa ei anwonwasɛm ni nyankopɔn ne huahuo ha sɛ sɛ moahu deɛ asi ɛ deɛ ɔdi yɛnim yɛbɔ mpɛ nyame nhyira no moahu deɛ ɛkɔ so deɛ asi baabiaa ɛbia wɔ sɛ yɛmmɔ mpayɛ ebia ne nyɛ w'adwuma wura n'adwene sɛ ɔbɛyi wo nanso ebia nneɔma nkɔ ye nti ɔbɛka sɛ trase because ayɛ di ɛnom na wɔ sɛ yɛdwene ho hu sɛ ei ɛneɛ sɛdeɛ nyankopɔn w'asɛm aka sɛ ahohiahia bɛba no na kyerɛ sɛ ano ɔden woyɛ dɛn bɛka ho weinom ne ɛde toto ahohiahia no ho no hwɛ covid time no ei nipa yɛyɛ mɔbɔ baabia ɛnyɛ ɔman baako ɛnyɛ kuro baako ɛfa baabia adeɛ bɛsɛ yɛ a na wohu nyankopɔn tumi na hwɛ sɛsɛ so biribi a asi ɛno nso ɛnam baabia fa no toto deɛ nyankopɔn asɛm woka no ho o sɛ saa biribi ɛyɛ sɛ yɛ a ɛno nso ɔsɛ yɛduru saa so koro a ɛyɛ a wokɔ yɛ mfiti aseɛ weinom mpo deɛ yɛnhu hwee biribi wɔ hɔ ɛno nti yɛngye ntom sɛ sɛɛ yɛ ntena se saa sɛ da bi ba a ɛbɛyɛ de hɛ safene afɔ deɛ no wokan a ao wode mpakyɛ ɔtwan na yɛnkan safenea no kakra na yɛatoa wei so wei no ɛma yɛ science no yɛbɛhu sɛ adeɛ weikɔ so a ɛnti wɛsɛ sɛ biribi weɛkɔ so no yɛmfa nsuro nyankopɔn ne ɛhu sɛ saa ahohiahia no ɛhu wei mpo ni o mpakyɛ ka ma
safania ɛti baako yi mu du nan ɛkɔ no ɛti onyankopɔn asɛm awurade da kɛseɛ no abɛn abɛn na ɛrepɛ ntɛm sɛ
yɛate ɔsɛ da kɛseɛ no abɛn na ɛrepɛ ntɛm ka biribi to a so ɛ
awurade da no ne yɛ nwono sɛ
ei ɔsɛ awurade da no ne ne ɛyɛ nwono ɛbɛyɛ adeɛ a ɛnwono ɛnyɛ dɛ ɛmma abotɔyɛ mu ɔsɛ ɔbɛyɛ dɛn
sɛ ɔdɔmbarima team denden wɔ hɔ
ɔsɛ ɔdɔbarima ɔyɛ dɛn ɔteam denden wɔ hɔ saa nkurɔfoɔ no ɔn mu di a yɛde frɛ mu asase so no sɛ ɛgya ɛnyɛ me ne o woka no ho asɛm sɛ otwa no ho asɛm wosesɛ yɛ sɛ ɛnyɛ me ne o because ujitimu asambo ni nebesi nti osenya mino ena chiro sam ikomu asam se sankrofo no omutiam dende wo ho esa yade dano sania ne ya nyuninti sania ya hu hia danti se de nipa hu ba bia onfa ne hu ntunti ose don berema otiam na sa janya mino betiam a to asam
no edano ye any brother
ose edano eh any brother oda wo ka na odi akoto covid na odi akoto sesey bibia esi bibia ekosui nipa ni daso de nipa hwe afi nipa kasa ah na dad na ekoso toaso
ahochreda
ene da hono
ose ye ni
ose ahochreda ose ye ene amamfo yeda aha
esum ni kusukusu yeda
ah ose esum ani kusukuku da ana kusukusu yeda kusukusu yeda nioma ni na ho aha
mununkum ni kusukuku da
aha mununkum ani kusukuku da
chochobento ni oseboda ereba afasuo mu nkro ni aban
aha
ntenten ano
suwa ho eba miamia ya baby bako aha
na mehiehia nipa no na wanante se anifrafo
mo oso behiehia nipa ho obema nipa ehonto no nipa bekasa ah adan mekra menye den nipa no so nipa no benante ti se nifrani okwa ha no aba ha ofa ha no adanani no dia fa ha na de kra na ekosi na mekra ha menye den oso nipa benante ti se de nani efra ohu ade se pa enso ntumi nko nanim straight ntumi nko ha se ntumi nko ni se okwa kakra no afa kakra no afa ha no adan nani no ahya ha o se obehi nipa ho behihi nipa ho aha
efri se erade na waye meboni
aha o se efri se erade na waye nboni enti se the bible ka no enioma bi ho ekoso a enka nipa nyina o se basa se ahohia no duru so a wona o se edi onsa no ebedi Ushe mati wadi ena waka. Ose ya unye hiya na china. Ose ya unye hiya yefri wiasi ya sibi mada. Nebisu mada. Ebe ba. Nwase ya nwa china. Prakupe. Ewi ya wei. Ebe drusu. Hai biya nye dayi. Empie siye gusu kani. Ebe druho. Ochire ya nsedi ya nyoma ebe si aye. Enti ade niti na ya nyade pa. Because wabudi ibi umu. Eti yen ya ye be ya de asoro ade ni no eye den a yen ye be hu dia eye kakra because rapture ya kan wa semi a o se chire ni beti so be eh da binu benya kwa fam na binu no mdo mu be ya o se bi asimu se ko nyina besu dia o tin nyame asam no hu se ade se na wa semi ye no wa nya na face sa time no o mi se eh ade na ye kan na asi no afi no onam no hwehwe nkofo fie obi onim ni se o kristo ni no akwura ni fie hwe so ho a bo se obehu na oni ho se eh ani rapture na si ampa ho so ho eti ahu hiahia na wo ka no ebe wo m kakra kakra ani no se akukoya mfiti ase enti media me pese e di sadie wei etoto covid no ni hu se se o kasa obetumi aye ana me boa so di sadie o ma we mpokura ma ye shekia o kasa obetumi aye eda ne be yihu ye nye de wo se ye ye ntua na ma wo se etu mo me na te se de aye pe che se de ye de ni so no o mu kasa no o keka ne o ma ni chire o mu no wo sai ka bi mu se che se de ye no wa mre no sa na be ye ti se oni pa ba no e ma ye so dom ni go ma rafo o ma anwini bi bia prekope no mu se eja no what time nipa no en susu bibi eyo mu se o dia yaka na wa chi nti afi mu hu ye no na ensuo no afiti ase na eju samre ye ka onipa ba onipa ba onipa ba onipa ba ne maye toso mienu ne maye toso mienu mo maye nyin na ho mo mye hwe ne mo bia ekoso ye na ye hu se ye nyankopo no fititi o te se dia o te onsesa wa ka bia te wo mre bia manasi enti ye ye time nso dia wa ka to ho no ebesi ekosuru ba fom ebebem enti sa no dai na yeye sano ehi na efa dia ye di echire da kopɛ na papa no epie adane no bi di adanse ɔse ɔsu daye na obi kanu no kan bi ɔti se rapture na be ɔse ei nkɔfo ye hwim no ɔse ei misrɛ we de na nko a ɛne nipa ne kam na mkan bi ɔse still ɔka ontimi nko ontimi nko nti no ɔka se ei hu se bibi ɔhɔ a ebe gya de ewo mu na ayakodi akyire nti ye kan ye kan ye kan yesu ma ye yesu ma mu ma ye wrem fie ho se agye atum se ani awurade ba nante na ye hwe bibi saa kwan de a ɛne ye nante ye nti ana mo se ye kasa se ye adwene se ye enye dia ye pɛ nye dia nipa bi pɛ nye dia ɛkɔ so a enipa bi di akyire yen twi ye ho mfiri saa nneɔma no ho ɛma nye obi a ɔtwetwe nkɔfo kɔ sɛ ye mu no ma ne nyini easy sɛ ɔbɛtumi abɛn wo ɛma ne chance biribi da hɔ biribi da hɔ ɛtwɛeɛ biribi da hɔ a ɛtwɛeɛ yɛkɔ soro ba fam yɛbɛhyia yɛkɔ soro ba fam yɛbɛhyia ɛnyɛ adeɛ bɛsan yɛn ho da da bi bɛduru ama no so na sɛ ba ne saa a sɛn ɛna woka ɛba ne saa a sɛn ɛna woka yɛhu biribi wei na yɛho wei na yɛho wei yɛnwene ho yie sɛdeɛ yɛhui ɛkyerɛ sɛ nsunsuansoɔ no bi anaa na me ne obi ka sɛ ɔme se wei deɛ ma mo nyɛ na manwosɛm ɔmo a moka ɔmo asɛm no kromkrom nnim ho hwee deɛ a ɛkɔ so yi ɛyɛ science ne bi no no nti yɛnhwɛ ne yie na yɛnhwɛ yɛanam ɔtutuo yi yɛnhwɛ yɛanam ɔtutuo yi anyɛ sɛ ada koro no ɛbɛduru ɔberɛ a yɛne ɛni yɛ ho so nase yɛnante yie di a ɛduru a yɛbɛwie yɛadwuma yɛbɛwie yɛadwuma baabi ɛsɛeɛ no awurade bɛma yɛanya na mmom sɛ yɛanyɛ ne saa a ɛmmoa yɛn ɛmfa yɛnkɔduru baabiaa saa mmerɛ no ne yɛbɛka sɛ mehu yɛanka nanso na aka akyiri nti yɛnhwɛ na mmerɛ wei mu nyinaa no yɛnhwɛ yɛanam ɔtutuo yi yɛ kristo som no yɛnhwɛ ne yie ebinom mpɛ kristo som no ne paa no obi pɛ deɛ yɛfrafra mu kɛkɛ yɛfra mu kɛkɛ wobɛfra mu o asase so yɛ book kɛseɛ wɔ hɔ wodin wɔm baabi kora wowɔ no ɔ wodin wɔm yɛka sɛ yɛhyehyɛ members nyinaa yɛbɛnya wodin wɔm but baabi wɔ hɔ a nyɛ obia din ne yɛtworɔ agye sɛ ho adwuma woyɛ ansa yɛatworɔ wodin hɔ jɔnsere onya akwanya kɔpie baabi a nyankopɔn nkɔɔfoɔ no bi sɛ akwɛkyen sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu methodistfoɔ deɛ ɔyii nano no ka kyerɛ ne sɛ methodistfoɔ ni ha o ɔmo a ɔmo ahoro ɔmo ataadeɛ ɛwɔ aguama no mogyam ɔmo na waha nti baabi a yɛpɛ ne sɛ wobɛnya kwan a akye sɛ woyɛ biribi awurade yesu ɛhɛ wama me tena bia pa ɛyɛ monhwɛ voice no monhwɛ voice tabia ekyirɛ awa tabia ɛkorɔ hɔ ɛsɛ sɛ mehwɛ makwaase woye ao na metira metirabea no anyera ɛsɛ sɛ mehwɛ makwaase woye ao na metira metirabea no ɔbɛbrɛ yɛ no ɛyɛ biribi a wobɛnya nti a o awurade yesu ɛhe wama me tena ha trabea ɛkorɔ trabea ɛhyerɛn ɛsɛ sɛ ɛmeh Ni sha makwai makwai si yo eh na mitra mitra bianu anira as I saw her misha aw makwai makwai si yo eh na mitra mitra bianu na mishra mukwa on say she bibia ye jiji enipa de dia wo ye chire nipa ne dia enka ho bio ahaton papa no na ehwe ono no be cheche tena bia no ono no ohwe enti obehwe hu se sa nipa we ne nipa ni miso ti sesu wo bua onti sa enhye no so e dan ya bibi we anim yakwa kwehia wo dai di chire enti nkrofo no hwe se omo betumi etutu omu na ye enti mo bisa Yesu Kristo no chira won ni o ma ebe si ye time ni kan kitwe bi ye time ni nti kiti 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 bi mati ho kan kitwe bi ni e wo empa ye
be six e kon no si na mo beti okuni akusem
an se sa ni o ma ni sisi se se mbo da no ya den pa o apart ma okuni akusem ka mi mo se sai
Monshema makuma ento.
Aha.
Efrise etwa se eba.
O se etwa se eba. Mhm.
Na so na ereye no inya nru.
Aha.
Na o man be sorry o man.
Mo o se o man be sorry o man so. Se se egusu o. Wote. O man sorry o man so dindindi. Be 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 bre susu ho a o mu ko. Enti e bia enya yan ya hanti no ye bu ye ni egusu. E chira enyo ma okekan ye no. Esisi. Esisi. Na chese emre no adru emre no adru ya time ni timu de moma yentwa so na yetumi aserade ho adu ebetumi di ananti ye ya beto aso why me kwaka e bi no ya time no adru akiri na de awade asam e ma yatin ne eni se ne maye no eye de beba no akira ya nioma bi o wabobbo nioma bi o pa ho hia wo next time we say ya san kan ya kan ne yekodu sa anyo man na wo hu bibia anyo honwa hwe o sin ko fon san chen ne pa o mu beye enu sin ko fon ti kase yo na sori dem anya mitumi wo ho no se da bi san chen ne ni ho unim do mfren san chen ne no enada enu no mfren san chen ne no en san chen ne de eye de oboni ni atwe ne ho afri boni ho emu duru papa na dan tu nsi sani pa brabo but nsanchirani anu yankopon nsanchirani anu esi sani pa brabo eyi ni pa free bonim chi ni pa free bonim mani pa free bonim mani pa sure boni mani pa sesa e mani pa akodur komo e boda wese mo nhwe mo nkuko ye ba onu aka sampo na be ka yesu ho asema che dia ka ye makwa ye ka sampo nhwe mo kunum ye onu na sesa wonna ma ho kan nyamse enu ne fe ni nsanchirani enye na ada aya nada pa na nko friends en chin ni nti yen hye no so ni yen hye se yesu maye no aben ni o ma bebre e di ho adanse ye be hye se ye be sua hu na fu du ba bi na hu bibia no sa ade we bi no okan nti mo maye hye yi bible say obe yen ya ye hu christo sum na ya fa no ye mfa ni easy o nipa betumi atan wa wunuma de krontia wa hwe na obeja o kristo smato me de omu ye de wa sa me nu om de fiso om ka se me jimi o omu hu sa me wo kam ya mimu anti me jimi se se me kire om pa na obetumi a kire won de en se se bra obi pa wo nyawo opesa odu kristo sum ne tufom ne kwan da ho na otumi nya wo so obe kire onu eh men try de nuni apre ne ntokwasa wo mua wo mua mua da kopɛ wo aye ne ho sɛ na kɔ we kɔ ka so betumi na me yesa ne ti no ah wo ne ne di bo mua ana wo de ade wo no honhum ɛno ano no na obi akɔ kɔ ntokwa wo wo heaven na da so kura mo man kita de wo muye why so de wo muye na ye twen agya no ana ye twen yesu kristo maya eto so bie no na nneoma so ɔka ho asɛm no so ebi sisi wan hu bia hu bi no covid ni sese de asim e mu bia na kyerɛ sɛ obetumi ayɛ Dia o ka bi obetumi aye. Obetumi ama nipa ho ahiahia aye. Obetumi ama nipa ho dia won ka ho dia won ye. Baka se eh na dia wa ka bi obeye. Nti hwe ye. Kati wani na yemo mpa ye. Yeni Awurade kasa. See a carbon each and all in the quaff on it in this audio bonny bachelor. Now I see and one video entry home. And no, maybe I wouldn't know Bessie Sabra and then Yanko Poisson about chain. She's our bachelor more free.
Oh,
a radius some Bakupa Crow Somoa and Mawajin Satura.
We come to you, Lord.
She's our bed done one video. Or see a catcher and all the bachelor
for your forgiveness, Lord.
Nipa ni mo. But who mistake away and so don't want to ni pass some so. Ni pass away a crystal ni pa, but why wouldn't so near crystal ni? And then Yamia some bounty.
Mess.
Or sick candy away and children. Only moon, only me the away and or sick children or the bishop. Now I tell you every day.
Anyhow, we pray
for your
forgiveness.
We
ask for pardon, Lord.
Me bom me can kadi me chere ademe dawasi
ewademe dawasi
wasama odi adome
wasama odi adome
mapai maka me boni
mapai maka me boni
me tun safre yesu
tun safre yesu
so metra makuma
so metna makuma
metumi anante
na metumi anante
said ya wishisho afri mi nchai na de adi achire no
de adi achire
na nyada nkwa
nyada nkwa
tumi ame no wayo nkufa
tumi ame no wayo
nkufa menu chem yesu dim
yesu
uya jinso oba mi nchai
ya jinso oba
ha ni shia
ha ni shia
ohine me dawasi bebre what's some naka?
Oh,
so on a jew.
Ah,
do you a jew did him?
Yes, Lord.
Oh, my own to me. So I know Yanko Poma.
Yes, Lord.
They are doom.
Yes.
And what day?
Oh, yes.
Nyansa.
Yes.
Nimdi.
Yes.
Into me, Nancy. Said I was a shep. Ne de dear children.
Yes, Lord.
Yen ya baby pa. Eda was say.
Yes.
Oh, yes, Christo di. Amen.
Amen. Oh, yes. Kada la baba shandala brebosele. Le baba shandala brebosele.
Nama donia udo Nama ya ni ya upe Ewa die metna
uche Nama donia udo Nama ya ni ya upe Ewa die metna uche Ewa
Sarah, they say, only I do. Oh, my, you can't do say a bed ben da. Now, my dear woman, that's an answer. I hear ya. You tell you, you're my Israel for the baby. Oh, your woman is rhyme. Etty Bano, and for our noon, ye is rhyme. For our proud boy, ye is rhyme. Now, what will you do to me? Any baby or do, Bejina? Bombs, what it? I am a man. Nti wo so mu ye adwuma. Yesu so ye twen ye papa. And Tia, who saw one for no call for no so assore. And I was saying, she is sorry. Catch a ready someone in a ho.
Oh, yes.
A radiman who born for Nada.
Yes,
Lord. A quite pure first of your own new Kunimon. Yeah, change
yes,
my
yes, Lord.
Can we be shared? Can we be shared? On no bet me a boy, on no bet me a demo, on no bet you a money and down, on no bamboo, who no more beer, or one for a sushi, at the atuho, at this sayadia, or this sayadia, on no bamboo, nobody could do more so. What do you want so?
Full knowledge of God, of the plans of the enemy. Help us to be victorious. Help us to rise against the beer and rise above the plans of the enemy.
My intimacy now, no more.
You
ever see my intimacy?
Of the enemy,
you would
be considered victim.
My own dominion, son in
the enemy.
Yet to be chanced,
that we shall be victorious of God in all our battles.
My own one for another,
make us victorious.
Ready, my own thing in
the name of Jesus.
My own one, and to me,
actually, and cause us to rise.
And then you do so, young
man, of the enemy,
young catch
in the name of Jesus.
Young catch
in the plans of the enemy,
young catch
in the name of Jesus. Because
you are doing what you are doing. one for a man,
we pray to you, Lord. In the name of Jesus,
we shall not be afraid. We will 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 not be afraid. We will
not
be afraid.
We
will not
be afraid. We
se bibi o ho wonu fa hyehyede ni edi asie se de be ya obetumi ama yato ya papa atwene a ya bompa ye sirade o me ntumi di nkuni mo nso o me ndi nkuni mo nso ya bompa ye
yes lord
ya bompa ye
in the name of Jesus
father lord
the Lord we are fighting
say
the enemy of God
say ya re
against us lord Jesus
say ya hu chine
cause us lord
say you
ya bi the word
bibi ya
ra o
wonu fa se su adia tu ho say yan ye betia o
ya bom pai che da
o ze say
enemy
so su yan kwa adi bi ani pa tu ni ho asa si su ko ah odi ye adi tia o ma say ya wa ho say ni pa no ba bi so wa chiri chiri ba bi o bi a
ti na say rebe
mi so say you tu o do ba bi a radi si pe si adi na ma adi o ni ba ye say ne Osise editia o ene wo bompa e woni biso sey e daye mu sey e hunam mu Yes, sir, I do dear cousin.
Oh, Jesus.
I read him an inch was da.
In the name of
Jesus. I read him first as I am.
Yes, Lord.
I read him first as I am.
Amen.
Yeah, bomb pair when he bristles. Yeah, bomb pair when he
bristles. Let there be a change. Let there be a change. In the name of Jesus. Let there be a change. Let there be a shift. Let there be a change. Let there be a shift. Let there be a change. Let there be a shift. Let there be a change. Let there be a shift. Let there be a change. Let it be a shift in the name of Jesus. Let it be a shift in the name of Jesus. Lord, let it be a change.
Radin tin in sa ubi biaro yari radin tin
in
sa
in the name of Jesus.
Say wa uti radi.
Oh Jesus.
Say a wunam nipa bi.
Oh Jesus.
Babia unipan wobia. Already to me
in
koho. Nayaru said to me
in
koho.
Your healing power.
Yes, sir, what is the auntie Nayaru Sansa?
In the name of Jesus.
Nippon is saying YouTube. Radio so. Babia. So ni and pone boom asum. No, what she is. Yamian is the Debbie America. A chin ho. Determine in Antisia and yet Juma and Forgia and Radio Otiabia or Yesu Christo Dim Yabompae.
Thank you, Jesus.
So I didn't fear, say you. Yet, I knew Nashi. In the
name of Jesus.
Yes.
Yes.
Nipa na bi kro otini fie nu otie ye. Obehu ana de kro na yira. Erwade ma yare ahoduo ndwane.
In the name of Jesus.
Hohu mu de ne honam mu de.
Yes Lord.
De ye body ni de ye body. Every year, three sister Kosi and Nas. Yeah, Bompire.
Yes, Lord.
And Nancy.
Oh, yes. Oh, yes.
Father,
that you dissipate
power
your healing.
In the name of Jesus.
Let your in the name of Jesus. Face now before you.
Let it move. Let it move.
Oh, yes, Lord. Capillaries. Father, they are all before you. In the name of Jesus. Arthritis are fleeing. In the name of Jesus. Strokes are fleeing. In the name of Jesus. Whatever there is. God, any infirm body shall receive your healing power, your healing power, your healing power. In the name of Jesus, every spirit of God, lift up God now. In the name of Jesus, out of your mess, out of your mess, out of your mess. In the name of Jesus, in the name of Jesus, dispense your power. Oh yes, from the ground.
Our yes, to them, yes, Radin. On be a Juma Quine,
in the name of Jesus.
Our real Quine,
in the name of Jesus.
Any Munyam shall Quine, on Chamau.
Oh, yes,
now swap him for Sasum Jim,
in the name of Jesus.
Radiman, see ye,
oh Lord,
on your master, I'll come to you for me, be a crime, my woman. Be a sinny pension, quine, if you are. So we ti baby awa ka wadi pa bia sha ne na sia ye di ja shi ho baby obi bi pa obi a urade mon sanka ye bom pa ye ye bom pa ye
for economic doors Lord, that you open doors Lord, you will be open to God. Those who are looking for jobs, I pray that Lord you favor them. We pray for your favor, oh God. Open doors in the name of Jesus. Open job opportunities, oh God, in the name of Jesus, and let them be favored, oh God, in the name of Jesus. Jesus, let them be favored of God. In the name of Jesus, let them be accepted of God from joblessness. In the name of Jesus, your favor of God that opens doors. I pray, Lord Jesus, because of God, we have some faith in you. That Lord, you reward our faith. You reward our faith in you, God. So you
open the door. Already shy, Emma. On your mother, food. Nothing, am I a bummy? You couldn't remember your bummy, you know. A radi, what should I? School for more of you. A radi, should I say? Your bumpire, you mean the millennium mumpire. You mean the millennium mumpire. Yes, Lord. be a do a kuma so nyama erade nya wa kuma so ade ma ye bom pa ye nibre so ye bom pa ye nibre so
we believe in you God. We pray for
Ewo Yesu Kristo dimu. Ohene, oma ye wo nase. Wudi na ya bo. Bebi ni pani jina bia ya wudi na wabo. O tie firi wo Awurade wo. Enu tie de yemfa wo ni bebi owo. Yemfa ni hawo no emra adi. Yemfa se de onu hu ohawo ni se na ezite. Ehu bi e di abrɛ no. De ayenim ye wo Awurade. Wa wo kasa na ade nyina ye di. Wo fi titi se de wo ti wo nsisa de biara da. Ohene ni o ma bi e da ya koma so. De aye twen wo ajibia. De aye sere ni se. Be show de ni munyam.
Yes.
Show de ni munyam.
Oh yes.
Ni pa bia wo no watentam sabre. Saudi ni monyam wa nabra bom.
Amen.
Mani hu dia hu Awurade wutumi je. Mani hu anwanwa die. Mani hu nsanchane.
Yes.
Me se wo kasa na dia nyina ye din. Ohini nti mani ama nyina enwusu na nye din.
Amen.
Dia che enyira. Dia di ni panya che enyira. Dia ye ni pa bi se oh wo ma wie ni pa no mensa. Menfru ho Many panu who say, what's the same bibia? When ye show wa, ye nim se bibi nyo yona. And ye shay a money, ne show wa we can see. Wuna ye show. Say ye nim se en ne, ah, a din ne. Ya how to cha, ya money a two cha. And you may be a egunay, a ye a dee and yabu disabre, a two cha. Mount Sanchen ye ne kissy. I will be beare ratty. Or no ten tamony. Many a kissy. Many a kissy. Many a kissy. Abrabum dear. Nipadium dear. Asitinum. Yanioma for fro.
Jesus.
Yanioma for fro. I did be a dinny penny abedis abri. Yes, she's a warady. Ober Sisanioma. Sisanioma. Yabrabum sum. Ano hini ya ni wukai. Adie bia Yesu wa huwache. Adie bia ya gini wa huwache. Adie ya titi wa huwache. Ye ni bebi yako. Uwe radini Yesu. So obe ya adum. O hini wuna Yesu. So obe ya adum. So obe buwaye. So obe jie. Efi bebi ya yase. Adi ya bedri sabri. Ni baka say ya wu. Ena waye. Ya fe tu mi bia adumu. Ejichi tu mi bia. Ya bre tu mi bia si. Ya katu mi bi ase ahun bi aye adjuma editia o mama o mahu de yehu ye ka wona ndetu ye ka won satu ho ye fra won ani ye si won ano ye se won nyuma bi bia o mu ye bia no etu ontwa ma ye hu kasio ma ye hu ani mo nyam ma ye hu de awutumi ye wo firi tete wo te sa de awote won sisa de bi rada ye jiwudi sa na wo urade wo be hye ye ye haw ye dadwene Ya manye, ya kwa dana,
yes.
Obe shayen,
yes.
Ya kwa hundu fufro, ya kwa yentu wasu. Adi kwa na kwenye wasu obe sababi yu.
Yes.
Ehani chwa ye hunshia.
Oh yes.
Ehani, ah ubini hu kwenye chwa ye hunshia.
Yes.
Obo fwo, anwa di fwo enye ye. Enti ya tu miya, enfri hu. Ya besu manu wa ye honu wa nyase. Ya di asuma nina ya di tamise di manu.
Amen.
Bibi ya kosua enfri hu biya. Ye dane ko ba bi free wa udi to me o yesu din afi me ni wa bo awie pese wa nkasa so udi wa kumaso okumaso ade ko urade ni ani urade nkasa ka bibi shire urade me pese o ka bibi shire urade ye betumi aka na bibi wo ani ye nkan nanso na e wa kumaso ade ani urade nkasa me pa cho ne ni nkasa wonu susu wa kuma mu kro ye
ti
kasa kasa wo do him
left up lord heart desires Lifted up, Lord. Your word said, if we delight ourselves in you, you give us the desires of our heart. At this moment, as you have come before you, Lord, pray that you grant the desires. Grant our heart desires. Independent desires, O God. Pray that, Lord Jesus, that may you, O God, grant in the name of Jesus. Let us see your glory. Let us see your power. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Can we be sure of you? Can we be sure of you?
With us.
Can we be sure of
you? Oh God.
Bibi nyanu yona. Otumi adi nyinaye. Can we be sure of
you? Oh God.
And this is our shebre. On this is our shebre. On this is our shebre. On this is
our din.
On this is our din. On this is our din.
Be a message to the world. Father.
Any radin kasa. Any radin kasa.
Any radin kasa. Let them be perfect.
No, be asisa.
In the name of Jesus. No,
be a Juma.
Let your will of God.
Ibin yan yona.
Let your will.
Ibin yan yona. Ibin yan yona.
Jesus.
Ibin yan yona.
Will be evident.
Utumi adi nyanai.
Of your promise. In the name of Jesus. In every aspect of our lives, Lord. Let us radiate.
In the radin kasa.
In the name of Jesus.
Can we be sure radio?
In the aspect of our lives, Lord.
Can we be sure radio?
Be glorified, Lord.
Can we be sure ready? can we be sure ready? Oye no kwal fu. Otumi ade nyina ye. Bibi enye no yona. Menye wa dwini tanta jini di. So betumi aye. Amana brusu. Betumi aye. Amana brusu. Obetumi aye. Amana brusu.
Do it.
I will yes to do.
In the name of Jesus. Amen.
What would to me a day in I?
Oh, yes.
Yes, you shall be boy. Would you be traffic? Would you be to us?
Yes, Lord.
To me, I'm a woman musu.
Oh, yes.
Your brain, I say.
Yes, Lord.
And she say, I'm free.
Yes, Lord.
It's a shame.
Jesus.
And you may be a niyako. Ede abedu sabri ye pamu mu nyina ye twani nyina to ma ye nyoma fufuro
yes
ma ye sanchenye ma ye dance die akese akese ma ye hudia otumi ye e pese e beka ede she odie nmu nyam ma ye wonwade ma ye sanchenye otumi die yo
yes
lord ye nyina ma nchen so ye nkan she da e ba beka dia she odie nmu nshiran kan odini se otumi ade nyina ye e wo yesu kristo die
yes lord
amen
yo it's here for dear mabe maho kwanya na edi abedrihi nyame nshira obebre se unya mre etie nyame asema efri bishop mevi sopoku ajimai a oda asafo aye friend no able god believers assembly a ewo nkwan abrekuma farmer ko bae se opese woni bishop kasa ubetime nya no whatsapp call so ewo sa number iso 0243 983364 0243 983364 Now just send Nenso for a free day no toha, Nitsi Nyami Asim Kwa, or de Befana Kwa so a brain. Nyamin Shrao Sao Tien.